kama sweet potato. Kwa mili nisha chore yako nembo, na sura yako ulivyo mrembo. Oh girl, you my angel. Wendo my sweet potato. Kwa mili nisha chore yako nembo, na sura yako ulivyo mrembo. Oh girl, you my special.
Kweli na kupenda kukwambia nimeshindwa, nashindwa nifanyeje ili nikupate wewe. Usiku sali kutwa nzima na kuwaza wewe. I'm sorry baby, naomba unelewe. Sina zaidi mingine, akili yangu ndo wewe. Kwako mi defender, sito kwa chupigwe chenga. Wavimbe wapasuke, kwako teke teke.
Wendo my sweet potato. Kwa mili nisha chore yako nembo, na sura yako ulivyo mrembo. Oh girl, you my angel. Wendo my sweet potato. Kwa mili nisha chore yako nembo, na sura yako ulivyo mrembo. Oh girl, you my special.
Todo señorita, kwanzu meumbika. Unavopita kwani we ni malaika. Navokuona mina pando na mizuka. Juu chini kwanza natamani kukuita. Jina laka nita, apendi mavita. Cheki pale insta, uda cheki zake picha. Jinsa rivo simple, shavu ni madimpo. Mwendo wa maringwa nafanya ni funje figo.
Toto mashala, jinsi ulivyo bala. Nyumu kitembea, mina shukuru ala. Hamduduleka ni bariki mashala. Wako sichotoka unangozi ya kifanta. Achana na wadau walodai kukufuata. Ni acha bila nia, aki mini taumia. Wengine fagilia, tujenge yetu familia. Umenishika bila tia, ndio mana nafuraia. Kitambea malikia, nikikuona sinafia. Shamba la mapenzi ukinipa na palilia. I'll never leave you alone, you my my dear. You my my dear.
When you're my sweet potato. Kwa mili nisha chore yako nembo, na sura yako ulivyo mrembo. Oh girl, you my angel. When you're my sweet potato. Kwa mili nisha chore yako nembo, na sura yako ulivyo mrembo. Oh girl, you my special.
Sure.